it's your boy.
Samstreammusic.org.
Level up, Paisley. Yoki OC. OC, yes, your crazy boy, Obama. Future 101, I see you. Obama crew.
Kiwi na fela. Salaka nula tani fela. Kiwi na fela. Salaka nula tani fela.
Waziwa kwa pilu ya kati Eva you. Hakuna musali ya mumu yeni Javezi so
mama yangu niwe wamene ni konda ite Uloba kambesi ni mda Yesu kusia ite
Kiwi na fela Sana karulata ni fela Kiwi na fela Sana karulata ni fela
Tabusuni msiali, akuna nega siri yeni na na kiwe na ma baby, ma sunshine, ma lover, ima boo. Bakukume bakushonge we na nina kujidifu na bana kweza kaufela zeu vate zota vela na penda chiku donda na kufota ambu ya kujiseze ya na kulata ani bumi uma pilu ya la vila best piece.
Kiwe na fela, sana kanulata ni fela. Kiwe na fela, sana kanulata ni fela.
Samstreammusic.org.